This is CliffCentral.com.
Progressive, cultured, and brave.
And now, the moment you've all been waiting for.
The Threaded Exchange with CMB Ely. Live on Cliff Central.
Hello, South Africa. Liqabaleni Siyabonga Bheyile live from the best podcast station in the world, and this is Cliff Central back at it on the Thread Exchange. This is a show about black excellence, man, talking about conversations that are progressive, cultured, and brave. Dung Siyabonga, I can't believe they've given me this show for over a year now. I feel like I keep fucking up, but that's the fun of it. And today, I've got a guest host. Elinye Qaba with Tina. Tina, what's up?
Hey, see, I'm Jani.
Talk louder. Get close to the mic. Don't be so nervous.
I'm scared. Oh, my gosh.
Why are people scared of radio? I feel like everyone's always so tense around, like, being in a studio and so on.
I think it's more intimidating that I'll bunch into the Naban Baboni. So, like, I don't know. Like, I'm scared.
Do you know what I think about? I see my radio show as, like, a therapy session. I don't actually care who's listening.
Is it?
Yeah, I don't. Okay. I say whatever I want.
Okay, I'm going to breathe and, like, try to see it like that.
Yeah. Tell us a bit about yourself.
My name is Tina. As Sia just mentioned, my surname is Jita. But I go by Tina Badu Charles. I'm the godmother of Bramfontein. I'm a stylist. I'm a writer. And a personal shopper. I'm a researcher. And I love fashion and music and stuff.
Yeah. Now, let me ask a question. I feel like, fashion has become such a huge thing up in Zanzi. And yes. Everyone is a designer. Everyone is a creative.
Yes.
And I always feel like, So for you, like, what does actually being in fashion or being a creative mean to you? Is it just because it's a cool thing to do, or is it because it runs intrinsically in your blood?
It's because, like, it's a serious form of expression, I think.
Yeah.
And I don't think fashion is about, like, following trends or anything. It's just, like, about you expressing yourself and just being like, I don't care what anybody thinks, like, this is me, but, like, still looking good.
Yeah.
So, yeah, that's what it means.
One thing I always say in Gending Umxhosa is that fashion for us was never about, like, trends or style. Like, seeing Amaxhosa is a reflective of our culture. Like, you can't wear all black because kuzila or good. You get what I'm saying? Like, for me, I always feel like when people, especially Africans, when they approach fashion, they never approach it from a cultural perspective, because we have such a rich culture and we're able to tell our stories in such a modern way using our cultures and inspiration. So I always feel like people are sleeping on that.
I think it's coming up, though. I think a lot of just South Africans, I think a lot of black people worldwide are just, like, trying to find, like very cool things that speak to our heritage and our culture, and, like, yeah, it makes us pop. It's amazing. Have you seen Afropunk? Like,
yeah. But let's get on to today. Namhlanje, I feel like it's a Xhosa takeover. And I'm very excited. And the reason I'm excited, because kuthwa lo buti akathethi isilungu kwi interviews. I'm like, that's fucking great. Do you know how problematic it is when they make fun of black people when we're trying to speak English or trying to speak Afrikaans? And it's like, when you go overseas, like, even when you look at soccer players, Abo Ronaldo, they speak their mother tongues. So for me, I really, really love the fact that lo buti is like, yeah, I'm going to speak his Xhosa. If you want to interview me, I'm going to speak his Xhosa. But yeah, his name is Nathi. I've always been a fan of, I'm actually just a fan of people from the Eastern Cape who come out despite the odds of what they faced, despite people telling them, nah, you can't do this. I love the fact that Amaxhosa don't give a shit, and Amaxhosa, if they want to do something, they do it. So Uputnati, he's here today, and he's in the studio right now. So I want to put out a disclaimer. Uputnati, today ayo interview le siyanqokola kuthetha. So Ngokola, let me put you on the mic real quick. Can you?
Okay.
Yeah, Vagal.
Yeah.
So namhlanje sa Ngokola puti so kulega, nobu funtetha ngandoni sa uteta le interview ayo PR ndondo nezinto ze PR. Tell me about your song. Okay. No. Sa Ngokola tina njenga wan basi Eastern Cape sa uteta. But before we begin the interview, I always dreamt of this moment. I listened to your album. Carol reminded me to, like, listen. And there's a song of yours that I really, really love, which is called Uzozibonela. So I want to just play that track before we begin the show, just to ease into the interview. And also, yeah, Unati must enjoy this moment. I always feel like, as a musician, one of the biggest things is I always want to see people listen to my shit. You know what I'm saying? Like, yeah, I feel like that's so cool. So yeah, this is a track by Unati called Uzozibonela.
This is CliffCentral.com.
sizozibonela. Yo, hayi jonga siyavuma namhlanje. But not.
Budwa.
Mandikubulise ngembeko.
Eh, man
but. Dithi buti molo. Siyavuka kuba nawe namhlanje. Uba nawe ayonto encinci ukuthi.
Mm.
Lili thamsanqa lika thixo lapha namhlanje. Kudala ukuthetha nawe.
Tebulela.
But I think ibinge ixesha.
Belingekafiki.
Uthixo bengekasebenzi.
Yeah.
Unjani namhlanje buti?
Buti wam ndiyaphila khonto kunjani kune?
Hayi siyaphila. Yabona I feel kula maxesha wethu namhlanje xa sibulisa umuntu ba unjani isoloko yilanda ba hayi ndiphilile sidlule asikhe simbuze ukuba hey unjani so ndicela unabise ba unjani uziva njani uyavuya usando release i-album entsha like xa ndikubuza ba unjani kha uzama unabise ba unjani kanye kanye
budom oqala ukuze singanabisi basinjani xa sibuza impilo sifuna ba wonke umuntu azindaba zethu ubana ngabo keke eyona nto engamandla sigulelwa ngumama endlini ayondaba yakho omnye umuntu loo nto leyo so ile nto sifesi iqhawule sithi hayi ndiyaphila kunjani ezinye iingxaki akumelanga abanye abantu bazazi but ke kunyanzelekile le nibaniyazi okay buta ndiphilile ndonwabile futhi uThixo undenzela izinto ngaphezu kobana ngaba benilindele uyabo
yeah.
So kum yeyona nto ibalulekileyo kulo nyaka yiyo le nto nealbum ekuthiwana yeyona album happy endonwabileyo kuyo kunazo zonke ialbum endike ndazenza uyabo ya so isizathu soko kukubana ngaba unathi uphantsi kwekhampani yakhe ebizwa ngoba iMankai Media so ndiyacinga uba yenye yezinto endenza ubana ngabantu onwabe leyo nokuthi ngethamsanqa nonomvula wafumaneka so zizinto ezindonwabisayo ebomini ezo yabo
hayi ke ndiyavuya bona ke ngoxa undinabisele kakhe ndiyavuya kakhulu ubhuti wami thina kawuthela ufuna uthetha na qhawuko lokumlomo
no mna ndiyoyika because akandibuza undibanti njani first of all and ukuthi andifuna ukubalisela uba wow namhlanje ndiyagowa
amasuku nanokuthi nathi sakumamela thina unjani namhlanje sisiwami khawusixelele uba unjani ndiyakubona uba ukhathazekile
to right today but like I think abafana basojobeka bekho right guys abandivurivayi wow bencuba ndonwabile but wow like xa ndicinge like ulife wam yeah
nani kaloku nifuna ujoyina nezi cool kids zalapha
esiphi ngoku ndisipholele kangaka
nifuna ujoyina nezi cool kids kaloku
uneyanasinobandoyika nabantu and abandicima barayithi ngaba bandivurivaya wes
yo
yeiva
hayi asina but nathi unayiadvyice ucebise
ndiyakwazi
ucebisa iinto zomjona ndiyazonika ke mnake abona but nathi usixakile ngoko because asixakwa masithini
uxolele guys bendingekho right ndizotshona be right ngoku I just need to get it off my chest
okay hayi noko ukhululeka kwakho kusibalisela nje
no ishame
okay but nathi masitsale mani le nto siyibuyisele umva ubut nathi uphuma phi ngubani ubut nathi
but wam ngonkosinathi wakamankayi ndizalelwe emthatha ngokokuzalwa kuba abazali bam bebesebenza emthatha but ndingwasemakliye ngoba abazali bam baphume emakliye ubomi bam bonke ndiqale emakliye into yomculo nje impilo yonke isemakliye ya so ngunathi lo
ukhula kwakho ubukhulu udibene nomculo usemncinci
ndikhulele emculweni budwam ndikhulele phakathi komculo
kokwenu bekho umculo
ekhaya bekhona umculo ya
ke ngicela ubuza bebona mna ndingwasedutywa elali ukuthokisa amachibini and mna kula mna ndenza impahla ndiyadizayina yabo so into yam yodibana nefashion ndadibana nayo ekhaya
okay
kodwa xa ndifuna uyilandela le nto ndiyenza ikarier kwakumane kusithiwa ha funa ukuqala ube nedegree uyiwele le nto uyaqonda sasipushwa ngelo hlobo yabo so kuwe into yomculo yayinto eyenziwa for fun okanye yayinto oba wawupusho oba mawube yimvumi eventually
but kumakhaya wonke akekho umzali umntana angamqhubela esikolweni bonke abazali but ke ngoku zikhona izinto ezingamandla bomini bomntu ezodlula le nto kuthiwa yenze yabo ziye zibe ngaphezulu kwale nto kuthiwa kokwenu funeka uyenze ibe zizo ezigqwesayo njengomculo yabo ile ndofumanise kuba abanye abantu uyofumanise kubana ngaba bayasiwe ezikolweni magogwabo but ufumanise kuba umuntu azoyeka esikolweni xa ezokwenza inyaka yokugqibela yabo ilendo ilapha ngaphakathi kwakhe impusha libana ngaba emakenze yona hayi le abazali babona ba imfanele because abazali kukhona izinto abazibonayo bana ngaba zisifanele but uThixo khona izinto azibekile yazaziyo bana ngaba zifanele thina yabo so ndicinga bana ngaba ya nami ekhaya benipusha kwezo zinto but umculo wadlala indima
xa udecide ke ngokuba because ibhlungu lanto because abazali bethu bakhulele kwelinye ixesha uyaqonda and abazali bethu bafuna nathi sikwazi uphila sibe nayo imali sibe nabo ubomi sitshate sibe nabantwana uyaqonda and yabona mna ndikhulele ndafumana i-scholarship se-rugby ndafunde Wynberg
okay
and eyona nto yayimane indibambe engqondweni yami that thina xa sifunda especially xa sise e-high school ingqeqesho ithi uba hey xa ugqibile apha ku-grade 12 uya e-UCT uya you know uya NMMU uyofumana i-degree xa ufumana i-degree ke ngoku uzawubuild ulife wakho where abantwana bangabelungu ixesha elinintsi bafuna uthatha ii-gap years bafuna ukwenza zonke ezi zinto and thina singabantwana bamnyama asisinikwa esa space to explore ukanye sizifumani ba yintoni lento kanye sifuna uyenza so ngicela ubuza kuwe but especially xa sijonge Eastern Cape yazi iyona nto ebuhlungu kum nge-Eastern Cape is that Eastern Cape creatively singabona abantu I believe abalidishayo in the world actually yabona oringo baphume Eastern Cape oSpokers baphume Eastern Cape oMandela oThabombe sonke baphume Eastern Cape but eyona nto I feel that i-potential yabantwana there's only a few of us abakwazi uphuma kulanto sibe lapha eGauteng sezenza izinto sifuna uzenza so kangoku kule company we build ayo kanye even in your personal life abantwana bakho xa bakhulisa how are you gonna uzayenza njani into kubantu bama bakwazi ufunda but ubanikela opportunity ba nabo bakwazi ba creative babe free njengawe
eh budam ndicinga ba yabona unifake koneni unithethisa izinto ebengafuna ukuzithetha yabo but thina abantu abamnyama sithi xa sifundisa abantwana bethu sithi education is the key to success ne asitsho ubana ngaba i-education iyinto yokuzithethelela kule nto nayo because i-education yodwa imenzela ntoni umntana yile nto ibangela ubana ngaba wonke umuntu omnyama namhlanje ufike egcwele erenkini elindi taxi but abantwana babelungu bathi bekhula bakhule benemoto emakokwabo ibiphi education kubo yabo so mna ndibona ingathi sivalelwe amathuba wezinto ezininzi ngento esiyibona ingathi balulekile because engqondweni ubethelela lanibana ngaba i-education ezandikhupha kule ntlupheko ufunde ugqiba uphinde ubuyele kula ntlupheko ubucimba uzawuphuma kuyo yabo yona i-right but ke ngoku makube khona into esecaleni ozawukwazi ukuphila ngayo because asingeke sibe ngoqirha sonke asingeke sibe like zizifundiswa sonke abanye abantu badalelwe uba basebenzise izandla abanye abantu banikwe ingqondo yendalo yabo so asikwazi ubana ngaba siye esikolweni siyofunda into eyi-one kodwa asizusebenza umsebenzi omnye
and ibuhlungu laa nto especially xa usesikolo yabona mna ngondandifunandicimba ndidom
ya
ngoba xa zithetha itishara ndandinqomba yho yabhora le way le yandika le way ndifuna ukwenza impahla like into so xa ndigoduka ndandidla ngovele ndivula imagazine so even nale concept of i-education like thina siyifundiswe ngendlela uba yiya esikolweni uhlala eklasini kodwa uba wena uyimvumi mna ndiyidesigner and ndithatha ixesha lam ndizenza bhetele kule nto ndifuna uyenza yi-education
leyobecause
uyafumana ngoku eSouth Africa uba banintsi abantwana bamnyama banazo zonke ezi degrees thile but abamanimisebenzi baphinde babuyele emakhaya
injalo
umntana ke ngoku abe ne-suicide ke ngoku because ucinga uba ufeyilile ngestandard but wam mandiyithathe mva le nto kaphinda so ukhulele emculweni kokwenu
ya
uqale nini uzazi uba because banintsi abantu abakhulele emculweni kodwa namkhulele emculweni ekhaya but andikwazi ucula so uzoyazi nini uba wena uba heyi le nto ndinayo ndiyiphethe and ndiyithembile kawuncacisela uba ukhula kwakhulule emculweni but how did it happen that ube involved kula mculo wasekokwenu and udiscoverishe nini uba yeyi yinto endifuna uyenza le ubheka phambili
yabona bhutam ezinye izinto ndicinga ezinye izinto esidalelwe zona siqale sinyanzelwe kuzo uba masizenze yabo apha ekukhuleni ke ngoku uzozikhethela uba uyafuna ukuyenza okanye awufuna ukuyenza. Nam ndikhulele kweli khaya bekusithi before kulalwe kuthandazwe, yaqona. So xa kuzawuthandazwa kuqale kuculwe, yabo. So into ibisenzeka phaa ekhaya bendikhonjwa mhlawumbi qala ingoma, yabo. Ndikhule ndisidoti njengabantwana bonke mhlawumbi.
So uhlabela kokwena?
Ya, bendihlabela. So ufumanise kubana ngaba mhlawumbi okanye ndizibuyela ngaphandle ndiziqhunyelwe, yabo.
Yeah.
So so kuthiwa qala ingoma endiqonda ndiyithandi ke le ndenzekayo, but ke ngenxa ntoyoba into yalapha ekhaya ndizayihloniphi, yabo.
Yeah.
So ihambe yahamba yahamba, okay, yazizela kum yandim ngoku ozikhethela bo, okay, cacile uba ndiyakwazi ukucula. Kwaleni ubana ngaba kumane kukhonjwa mntu uba mandiqala ingoma, yabo. And okwesibini ke ngoku nakwiindawo endimane ndicula kuzo ndifumanise kubana ngabo, okay, abantu bayancoma futhi ke ngoku ndiba nepavi kakhulu, yabo. So ndabona apho ke ndiyakwazi ukucula, ndaqala ndazibhalela ke ngoku iingoma zam.
Yeah.
Yasuka apho
ke ngoku. So njebu, so ndiya imagineisha ngoku se high school and ngoku umntu akwazi uyahlabela. So ke ngoku xa ufuna i-chair bubhale lyrics umculele.
Yeah, sendisho uba xa ndisenza ingoma bendibana laa nto uba okay, ukuze ndikwazi ubhala ngothando bendibhala ngale nto ndiyicingayo uba izawuchaza lo mntu ndiyibhalela yena, yabo. So isuke apho into yobana ngaba ndikwazi ukuziexpressa phaa emculweni ubana ngaba ndiziva kanjani.
Yeah. So do you think umculo wakho ngoku, yabona zonke ezi ngoma zakho xa ndizimamela zindihlaba ngaphakathi ngoba ngoma lo bhuti lo ingale ndayiculayo iyenzeka. So till this, like, since usuka kula era yakho yase high school too, ubhala umculo uchaza abantu, do you still, is it uyicontinuishile lo program even nanamhlanje xa usenza umculo uyithatha from i-experience yakho?
Yeah. Ndiyakwazi bhuti wam ukwenza ngolo hlobo, but ndiyakwazi ubana ngaba neyakho ingxaki ndikwazi ukuyibalisa kule nto ndiyibhalileyo, yabo. Senditsho uba ndikhulile ekubeni uba ndikwazi ubhalela mna ndodwa, but ndiyakwazi uba ndigqithise neyakho umyalezo eqonda orhalela uba mawugqithe.
Yeah. Tina?
But nothing, ndiyacela ukuphinda ndibuyele kule nto ye-creative careers. A lot of people xa bene gift, especially a creative one, bene backup plan. So that if, okay, cool, ayisebenzi le nto, so ndizobuyela e-call center or whatever. Wawunayo wena la backup plan, or waye wabanenkani wathi this is me, ndiphiwe le nto, so ayikho enye indlela, I'm just gonna have to make it work.
Noba bangathini.
Sisi wam, ndiyacinga uba bendinenkani, yabo. Because ekhaya ke kwakhona unyaka mani ebekufanele ubana ngaba ndiyaphangela nam njengabanye abantu, yabo. Bendibona abanye like oontanga bam bebuya emisebenzini bephethe iplastiki, yabo. Abazali abathandi xa kunjeya, bafuna uba nawe yenza laa nto yenzekayo because awuzuhlala nje apha endlini uqhaba ukutya, yabo. So nam ke
umdala
kangako uba kutheni ungafuna umsebenzi wena. But bendinalaa nto mna uba okay, uba ndiye ndangena ndiyakwazi ukuyenza le nto bayenzayo, yabo. Ndingakwazi ukuyenza, but uba ndiyayenza izawubulala yonke le nto ilapha engqondweni yam, yabo. Because nam ndizawusebenzela ubana ngaba qho nge-weekend ndibuye neplastiki, yabo. Kanti le ndiyifuna ingapha kweplastiki zange-weekend, yabo. So yeah.
Also, didn't it take long for you to get to lenda ukuyo ngoku and kula process ngoku salindileyo u frustrated?
Awu sakumshe man.
Xolo. Xolweni. Xolweni. Anyways, kula process usalindileyo ungayazi ba like when's your big break coming or whatever. Ngubani umuntu wayixhasa to like just tell you bana okay, it's not going to be like this forever. So who was that person that grounded you and made you see ba uzophumelela noba kunini, like it's going to happen?
Okay, sizo muyi one umde bebeliva kuthi eyazi futhi uba sizawuphumelela. Bendingayazi uba yintoni le mnika ithemba kangaka loba sizawuphumelela ngumama wethu. Ebebelieve ubana ngaba sizawuphumelela, andiyazi uba wayibona njani loo nto, yabo. And okwesibini, nam apha ekukhuleni bendibana amaphupha mani, yabo. Ndibe nephupha lobana ngaba ndizibone ingathi ndicula esteji. Zange ndacula esteji emaclear. Ingathi ndicule eqongeni kugcwele abantu abaninzi endingabaziyo, yabo. So ndayibona loo nto bokhe indibonisa i-future ubana ngaba ziindawo endisezawucula kuzo ezo. Zezinye izinto ebezindinika ithemba ezo uba okay, amani zawuphumelela. And ndikhula nalo mfana ulapha ecani kwam. Bendidla ngokuthi kuye xa ndithetha naye ndithi, mfethu, yabona ubomi endiphilayo ayibubo bomi bekufanele uba ndiyaphila. Ubomi endizawuphila busezawuvela ngenye imini but obu ubonayo ayikabi bubo. Yeah. So bendizazi ubana ngaba kumele uba ndiphile nje.
Yazi bhuti, eyona nto endiyithandayo ngawe ne bendiwazi umculo wakho before ndisidibane namhlanje. Xa ndisiva incoko yakho nendlela ocinga ngayo undicingisa la maqhawe asuke Eastern Cape abantu banjonge Mandela where kokwenu ukhuliswe ngendlela ethile and into endiyithandayo ngawe is that you are able to look how you were raised into ukhuliswe ngayo but to understand ba even i-culture yethu ayikho perfect into ezithile asikwazi omama bethu didn't have like education umhlaba esiphila kuwo namhlanje uhlukile so into endiyithandayo ngawe uyakwazi ukuxuba indlela obukhuliswe ngayo but also ufake yakho le yakho
into
ngicela ubuza bhuti xa ujonga ulutsha namhlanje uyabo abantwana abaninzi bacinga uba uphosuisha i-dream yakho yinto elula uyabo umntu xa engenamali acinga uba yho let me give up namfuna eza plastic uyaqonda not to understand that i-life esiyiphilayo it's always about uyakha uphuke uphinde wakhe uphuke uphinde wakhe but each time usakha kaphinda uya uba strong so ndicela ubuza bhuti xa ucinga indlela oyihambileyo wena you know indlela oyihambileyo khange ibe lula because ubomi into ezenzeka bumna sikwazi uziplana ziyenzeka but each time where you felt okanye uziva uba you've broken down yintoni laa nto ubuyicinga uba like it's the same thing I'd ask Nelson Mandela a prison 25 years your spirit can break completely and you ungave sikugive up abantu bavabe ba give up noba umuntu akakho sithrongo noba uphi kuwe yindoni lando yayikwenza ungagive up aphe bomini bakho kwinto ezininzi ezenzekile ebomini bakho yindoni into encinci oyikhuyicinga uqombe yo kunzima namhlanje andinamali andiyazi banza uthini but sizabheka phambili
budom ngiyaxhomekeka kubana ngaba ukugive up yintoni yabo because abanye like kuyaxhomekeka kubana ngaba xa ugive uphile wenza ntoni and ndingalinda into namhlanje ndibomo khe ayifiki but kuya ngobana ngaba xa ingafikanga yintoni endizawuyenza yabo so ndizama ukuthi wonke umntu unayo laa nto apha ebomini yoba okay ngondincamile ndigive uphile yabo but kuya ngoba emveni kobana ngaba uthathe eso sigqibo wenza ntoni yabo ubana ngaba uzawuthi xa ugive uphile uthathe ubomi bakho ayincedi into loo nto but iqhawula le nto ibiza ukwenzeka mhlawumbi okanye ngomso emveni koba uncamile mhlawumbi okanye kulapho ubuzawuphumelela khona so yile nto ndithi kuya ngoba emveni koba ugive uphile wenza ntoni abanye abantu okay mandithethe ngam mna ndiyakwazi ugive up but ndilinde kwakule ndawo bendikuyo but ndibe ndizixela okay ndigive uphile kodwa ndizuthi ngenxa uba ndigive uphile ndithi okay mandihambe ndiyotshaya i-drugs mandihambe ndiyosela utywala ngoba ndigive uphile ndigive uphile ndiyazazi mna but ndisalindile ngondigive uphileyo ndizama uyibeka kanjalo
I think yabona mna xa ndithetha from experience yabona last year ndiye ndazama ugive up yabo ndazama ucommit suicide last year and eyona nto ibibuhlungu kum okanye iyandenza ndagive up ibilaa ncoko uba xa usuke Eastern Cape uzithembile ngegift yakho yabona le nto kwethu kule nto yothunga kuthiwa yi-business of fashion and mandithi kuwe yi-business of music mna zange le nto ndiyenzayo ndiyenza uba ndicinga uba izanenzela imali ndiyenza kube isisiphiwo sikathixo ne so uzanesisiphiwo sikathixo apha erhawutini and then wonke umntu ke ngoku uyayifuna le nto nayo nawe ke ngoku ucinga uba eyi ndibathembile abantu mandibanike le nto mani because ndiyiphiwe and ndifuna wonke umntu avuyisane ngale nto ndiyiphiweyo so ke ngoku i-enaphe ke ngoku it gets to a point now where you feel that le nto uyenzayo awusayi-owni anymore iowna leli rhawuti i-story sakho sidrayiva ngabanye abantu and then uva abantu bethetha into ezithile and then that can break ispirithi sakho uyaqonda so for me yayiloo experience injalo where into endandiyiphiwe nguthixo ndayishesha nabantu ndibathembile bayayithatha bayibe le nto bayenze yabo so laa nto leyo yayindenza ingathi ngoku xa ndicinga engqondweni yam ndifuna ucreatha ndandingakwazi ucreatha anymore so I felt like ndandistuck because la energy ndandinayo ingathi ngoku ithathwe
ngabanye abantu ndiyayala ndiuthetha ngayo bhuti wam nam ndikhe ndayi ndaba kulo meko yabo uthi ufuna ukwenza but uqomba kuyafana man yabo, because lenda iseyo yami yabo, like kubiwe iphupha lakho yabo, usuka ezinhlungwini zakho, kukhona umuntu ongathi uzokunceda aphinde nalo muntu ongathi uzokunceda abe lento uqomokhe uthembele kuyo.
Yazi ngamaqecimba uSathane uyalinga because uyawuphuma kwenye into ucimba okay lo umuntu ndiyekile umthema ngosendivume kugqi omnye umuntu ucimba okay nzamthemba lo aphinde ibe ngoyena yena okunyisayo ukukhomba. So uyinavigate njani londo because like mna into endiyithandayo mna andikhathali noba ndiseParis noba ndiseLondon ndingumXhosa xho soze nditshintshe and uyofumaniseka apha eRhawutini wonke umntu xa ifika umntu uyafika iyatshintsha yabona uyabona ii-rappers zinxibela amachaina mna ndikhalanga mna ndiliqhonza iqaba and ndiyathanda ubuqaba bam. So you being in clay industry and ndiyathanda uthe umngani wakho khona uyabo, how is it important for wena to remain grounded kule nto yenzayo and to not ube distracted by izinto ezininzi ezenzekayo apha eRhawutini?
Uyabona bhuti wam, mna ndicinga uba kubalulekile ubana ngaba uhloniphe le nto uyinikiweyo ngaphezu kwezinto zabantu ozibone ngathi zintle, because ukulandela yonke into kukwenza uba ngelinye ixesha uhambe uphuncukane nale nto ubuyinikiwe, because ingqondo yakho igcwala zizinto ezininzi ezingezo zakho, like ezinganamsebenzi. Kanti ingqondo yakho bekumele uba igcwala yile nto uzoyenza apha eRhawutini. So xa ubhizi izinto ezininzi uend up unganalo ixesha lobona ngaba mawuzicinge uba funeke wenze ntoni. Umzekelo, uba ngumntu othungayo, xa usoloko usendleleni awunalo ixesha lothunga. But if uzinika ixesha loba ube wedwa, like ii-ideas ziyavela uba okay ndingenza into ethile ndingenza into ethile yabo. So thina sizixakekisa ngezinto ezingasifuniyo ezinganamsebenzi xa sifika apha eRhawutini ezingazukwenzela nto yabo. So kubalulekile ubana ngaba le nto ndidla ngokuthi mna bhuti wam, kubalulekile uba ube wedwa yabo, because xa uwedwa uyalifumana ixesha lokuzifumana uzicinge yabo. Yeah,
umama uyathanda ukuthi nokubana xa ndibuza i-advice yakhe usoloke ndixelele sithi xa ingonyama ihamba iyozingela ihamba iyodwa ayihambi nepami. Bhuti wam, zawudlalanya ingoma yakho kuthiwa ingomso lam, ingomso lam. Khawundixelele a little bit because nalena ingoma yeyi khawundixelele uba what ibithini ifort yakho when you were writing the song, what inspired it?
Bhuti wam, le ngoma lena zizinto mani endikhe ndadlula kuza apha ebomini yabo. But ke ngoku andisekho apha ebomini ndisendaweni ebhetele engcono. But ke ngoku before loo ngoma ndiyirekhode bendineengqondo ezimbini zobana ngaba uba ndiyayirekhoda le ngoma ndiyirekhodela ntoni, ndiyenzela ntoni, because ayithethi nam yabo, ayithethi ngam. But ke ndacinga ubana ngaba kukhona abantu abakule meko ndakhe ndakuyo kuqala. So le ngoma mandiyenze ndiyenzele bona kwenzela ubana ngaba izoba thuthuzela uba okay umntu uyakwazi ugqitha kule ngxaki.
Yho, mandidlale. This is another track by Nathi titled Ingomso Lam from his brand new album.
This is CliffCentral.com.
Hey guys, it's the Godmother and I'm back. So I said I know Budnati guys, and yes, Budnati, your new album, Ipupo Labantu, it carries so much depth, low title leyo, ikhethe kanjani, and what were you trying to say to us, guys?
Le album siswam, and if no kalendi iti, itiwe ngabantu, ayithiwa ngandim, imanga imidia, ibine, like, islogan semanga imidia, ibikuwa, Manga media liphupha labantu.
Alright.
Yeah, but ke ngoku abantu kuyiva kwabo loo nto baye bacinga uba nangaba ligama le-album. So abantu babe ko-Facebook besithi iphupha labantu lizawuphuma nini. Saqonda uba asikwazi uba nangaba ke ngoku sithi siyithiye ngelinye igama, because abantu ezingqondweni zabo sekubetheleleke iphupha labantu. Sayithiya ngoba liphupha labantu.
Okay.
Yeah.
So already from the few songs that I've heard, Bunate, I've heard that I find la album yakho yokuqala. La album yakho yokuqala, I feel like it's like a song in our feels. So what exactly has changed like in your life inside you that made you write like
le
lighter?
Yeah, sisi wam diye na kwenye bananga ba kubaliki ilba. Okay, naba nteta ngothando. But mani nga solo ndisenze into enye yabo mani nga phinde nenze nomvula kule album because abantu bayatikeka kuba ubanike into eyiwana konke yabo so bendizama indlela ubana ngaba okay umuntu makakwazi ba noko xa kukhala le album akwazi ba afana danisa nga yabo ungaphuma ukhathazekile yabo okokoko but ke zikhona ingoma ezichukumisa ezifana le ngoma yabo ndizamela ubana ngaba ndiyixube ndiyivanga yabo ukwenzela uba umntu azithathele ingoma yakhe ayithandayo yabo because kubalulekile ubana ngaba xa usenza umculo awenzeli wena wenzela abantu
yazi into eyona nto ebhuti sometimes indikayo kwezinye imvumi mhlawumbi kwi-R and B umntu usoloko for 10 years ucula oko walahlwa oko every album walahlwa kunine lahlwa kudala walahlwa sendisho uba ndiyayisapota le nto into yokubana kunyanzelekile uba as much as ucula ngothando ukwazi ucula ngothando in different angles because uthando it's not just in a relationship
uthando lokhlungu
akusolo kubhlungu like uthando sometimes needs to be celebrated because nyani but also awuno solo ubuyele ekhaya uyaqalana le
kune
uyenzile londo wadlula
dagqithi
yeyini manibuze yeyiphe yona ngoma o kule album we record obuqomba yona ndiyayithanda le track
kule album ku album zam zonke budam ndidla ngothi ndizithanda zonke ingoma zam
hayi kodwa budi ikhona le hayi budi ndiyayazi uba uyazithanda zonke but ikhona le ipek uqomba yo hayi jonga
hayi andifuna ukuqhatha budam but ke ingoma endinothi ndiyayithanda ngoba iyathandwa ngabantu because nam ndithanda le ndithandwa ngabantu umzekelo ukhe wancoma ingoma yam wathi uyayithanda undenza uba mandifika endlini ndiyoyimamela kakuhle uba yintoni ento uyithandayo yabo ndifuna uva ngale ndlela ofa ngayo so eyona ngoma kum ngoku endisayithandayo iqeqe
oh wow actually ndizawuvala isho ngayo actually ingathi ubuyazi ndizawuvala isho ngayo but oman also mandibuze eyona nto endiyithanda ngomculo wakho is that umculo wakho uyakwazi umamelwa ngabantu basendlini xa ndisithi abantu basendlini ngumculo okwazi udlala emtshatweni ngumculo sikwazi udlala xa sipholile sibraye inyama ngumculo endikwazi udlala uma umamam ufilisha uba eyi ndikhathazekile ndiyakwazi ndidlala ingoma ethile kabuti nathi ibi xa urekhoda umculo wakho ubinto ubuyicingayeleyo uba ufuna umculo wakho umamelwe ngabantu bonke
ya xa ndisenza umculo bhuti wam ndenza show ubana ngaba uzawumanyelwa ngumntu wonke yabo and icinga uba
as phone is color guys can you sihloniphe please
icinga uba izizathu
manager
ndicinga uba izizathu ezibangela loo nto bhuti wam kukhona indlela wena oncokola ngayo xa uncokola neetshomi zakho onganawuncokola ngayo nomamakho kukhona indlela oncokola ngayo xa ufike ebantwini ongabaziyo ongancokoli ngayo xa uncokola neetshomi zakho so nomculo unjalo kukhona indlela like amagama endiwasebenzisayo xa ngaba ndifuna lo mculo wam umanyelwa ngumntu wonke kufana nomntu wenza i-hip hop xa isenza umculo wenza umculo uzawumanyelwa ngoontanga bakhe naba bantu benza i-hip hop but ke mna ke i-different le yam into ngoba ndifuna umculo wam umanyelwa awunazithuko yabo so yiyo le nto ukwazi umanyelwa ngumntu omdala nomntana
and buti isixhosa sakho sinzulu kakhulu sidwesile kakhulu eyena nto endithandayo umkhulu wawo omncinci xa imamela ucula kusoloko ebuza yho mama eli gama lithetha ukuthini mama eli gama lithetha ukuthini ndiyamvanga nasencokweni yakhe la magama
uyawajula
noba hlawumbi awasebenzi ujula nje kubhuti wakhe xa umkhulu wakho ubuubona uyibona nje because we live kula maxesha amodern i-culture yethu itend uba iyalahleka yabo abantu abaninzi benditshilo elia umntu xa ishiye i-Eastern Cape ufike eJoburg abe ngomnye umntu xa mbuza uba eyi inkabi yakho iphi into leyo but so ibibalulekile kuwe into yokubana indlela ocula ngayo oswe iexpresse i-culture yakho
ya bhuti wam ibalulekile kakhulu kum loo nto like ndiye ndacinga ubana ngaba indenza uba ndohluke kunabanye abantu yabo asebe khona because xa ndiza kwenza into eyenziwa ngumntu wonke akukho ndiza kohluka ngam yabo And le nto bana ngaba even like kwi interviews ndisoloko nsebenza isixhosa yabo indenza lona bando hluke kunabanye abantu because nam oba bendiziva ngathi kunyanzelekile ndikhumshe yabo bendiza kwenza njengabanye abantu ababa bakula list kuthiwa broken English nto nto yabo because nam benza ziva ngathi ndinyanzelekile uba mandithethe isilungu but akunyanzelekanga uba mandithethe isilungu and okwesibini ona bhuti wam enye into endifuna ukuyicacisa kakhulu yabona thina isikakhulu amaXhosa ananoba sicinga uba ngokulahla izinto zethu sibhetele asiqapheli into yobana ngaba yeyona nto isibulalayo yabo because umzekelo uba kokwenu kwenziwa amakhukho uba wena laa bhizinesi yakokwenu ubunoyithatha uyiqhubekise noba wena wenza amakhukho but wenze njengoba ukhulisiwe yabo mhlawumbi okanye besingazusokola njenge-Indians yabona amandiya athatha ii-bhizinesi zasemakokwawo azise phambili yiyo le nto benezinto zonke so nathi uba singamaXhosa besinokwenza kanjalo
sithathe
ezi zinto sikhuliswa ngazo oba kokwenu kuyalinywa kuthengiswa amathanga wenze laa nto mhlawumbi ngesinemisebenzi sonke
kodwa bhuti wam eyona nto endiqaphelayo singabantu abamnyama even nalapha kwezi family siphuma kuzo siyamonelana and xa ucimba wena bona mna most of the time ndithi the reason why singakwazi ukuya to the next level as abantu abamnyama the reason why singakwazi uba zii-Indians into isimple is that siyamonelana uya understand like xa ujonga mhlawumbi i-social media okanye xa ujonga abantu xa bethetha esitratweni you'll find that abona abantu abathetha kakubi ngabo ngabantu abamnyama xa sibona usise eqhuba ibands sawuthi hayi uyithengelwe ngumntu iblesa xa sibona umntu enento entle sithi yo uzenza bhetele
kuthiwa uthwele xa ungabinemali
into ezinjalo yabona laa nto yakho ndandikhe ndava I think it was 2 years ago laa nto uba wena awufuni thetha isilungu xa uinterviewa ndiyakhumla ndikwisamaz athi umntu kwisamaz ya lo bhuti ucimba ubhetele bendinqomba kuthe and ngumntu omnyama lo uthetha loo nto instead of uembrace uba that ilanguage zethu zibalulekile we should be allowed kutheni sizawuthi uzenza bhetele so xa ucinga uba wena loo nto leyo isuka phi kutheni simonelana kangaka
eyi bhuti wam inoba ile nto uba andiyazi ke noba irayithi loo nto ndizayithetha mhlawumbi okanye into yoba sisuka ebukhobokeni singabantu abamnyama loo nto yabetheleleka sesingamakhoboka nangoo sikhululekileyo senditsho uba ubukhoboka ngoo sebushiyeka ezingqondweni yabo yiyo le nto sizama utsalela naphantsi mhlawumbi ndicinga uba yenziwa yiloo nto leyo yiyo le nto umntu xa engakwazi uthethi like umzekelo xa engathethi english hayi uba xa engakwazi uthethi like xa engathethi english ingathi uzenza ngcono okanye ingathi akazinto ndiyibona ngolo hlobo akazinto yabo ya so mhlawumbi okanye yindlela esikhuliswe ngayo eMzantsi Afrika
yeah before ndibuze umbuzo wam wokugqibela Tina do you have any last questions
yes I do but Nazi in terms of inspiration I think you are up there and a lot of musicians should be looking up to you or they are looking up to you. So wena ujonge phi ujonge bani who inspires you yeah locally.
Mna sisam ndijonge kubantu ekudala beku industry. Abantu abahleliyo abangavelanga nje baphinde banyamalala andibajongi abantu abanyamaleleyo. Because anojonga anofunda izinto emntwini ohlulekileyo anofunda izinto emntwini ofe phambi kwexesha kungcono ndijonge kulo usaphilayo yabo so ndijonge ebantwini abaphilayo ekudala beyibambile le nto ndizama ukufunda kubo uba benze kanjani ukuze babe basayibambile nangoku
yazi mna ndiyathanda xa kuthiwa mna ndibane into endimjongileyo mna ndijonge uthixo qha mna andikwazi ubeka umntu kwilevel umntu xa ndithandaza ndijonge uthixo but ke ndiyakwazi ubona into ezithile emntwini ndithi ndiyayithanda laa nto ayenzayo ngelaa hlobo ndiyakwazi ujonga nomnye ndithi yo ndiyayithanda laa ndlela anxiba ngayo ndiyayithanda indlela adlala ngayo phaa I don't believe laa nto uba afuneke sijonge emntwini abantu abangothixo
injalo bhuti wam nyanisile nalapho
bhuti wam mandibuza umbuzo ogqibela ne yabona i-album yakho iphumile ngoku abantu abaninzi bayayithanda abantu abaninzi bayayidlala inkqubo ebheka phambili ihamba njani uzoba ne-tour sensitsho uba
Yeah, sesiqalile bhuti wami sindwendwela abantu siyela abantu apha babakhoyo because sicinga uba kubalulekile ngokuba kungcono siye ebantwini yabo ingapheleli into ekuba abantu basijonge phaa ethivini abantu bayafuna uba siye kubo sicule phambi kwabo so sizama loo nto ke ngoku yabo sesiqalisile siye ebantwini.
Hayi, intle loo nto. Carol, uyayazi uba ndingumntu owenza impahla ne. So xa indwendwe labantu kubalekile mina nalo bhuti sidibane senze into especial yaqonda. So ndiza contact yabona nditsho le nto apha on air so abantu bayive so xa ungareply yabaza abantu bathi ungareply emails ejobek bayaqhatha abantu athi umntu ya let's do it masyenze xa uemaila yo ooCarol bakufaka uvoice mail so ngoku ne-evidence ngoku uba phambi kobhuti nathi uthe uzasidibanisa ndifuna udizayina sisebenze into entswempu yabo. Yeah, but Putnathi enkosi kakhulu man bhuti wam ngouza apha amazwi wakho andihlabe kakhulu ngendlela entle. I think mna le show ndiyenza andingumntu weradio mna andiyo presenter but le show kum it's a platform where sikwazi ufunda kwabanye abantu uyaqonda and for me the show is for black kids e-Eastern Cape who are feeling that oh ndifuna uba ngumculi but andisupportwa so xa besiva wena uthetha ngale ndlela uthetha ngayo iyaba encourage and I think as abantu abamnyama we need to learn to encourage each other and to build each other so bhuti le nto yenzileyo today it was amazing for me it wasn't about PR it wasn't about it wasn't an interview it was about basi sifunda abantu abasilandelayo
ufunda abantu abasiya
so ke man gqibe ngale track yakho
iqeqe
this is Qeqe by uButnathi and yeah please follow him on social media check out his new album Iphupha Labantu. I think it's one of the best albums I've heard this year definitely and it's something that I play every single day next to Dress Celebration so it gives me esa spirit when I feel down. Tina, I think it's safe to say you're going to come back.
I'm definitely going to come back.
This is the first time on radio, but not. I'm trainer. I'm fundisa.
Una personality
abasiweyo, but usulekhlele nje nervous. But the radio, ndiyithanda ufuna
yena. Ngoku siya ngomzama yazi.
Yeah, but hayi wenze kahle. Next week ndiyakubuyisa uba ufuna ukubuya.
All right.
But yeah, thank you guys. The Thread Exchange. Yeah, this is CIB. Thank you for joining us.
This is CliffCentral.com.